G Records.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah.
What the hell?
Sasa adharani upweke mente kwenye ramani miso chizi punguani auko nona yona thamani ni vigumu kuyaficha maumivu ya mapenzi yawasha kapilipili tabasamu la usoni lakini nina pretend ninashindwa kuficha misipati ama nimetoweka chakula kesho kibaba we nimemisi vitu vingi kutoka kwako wewe wa pekee kwangu hapana mwingine mpenzi we
without you baby without your love
first before you love my money. That's why I regret for the things that I've done. I used to be a blind, by now I can see. I wonder how life will be without you. You're only one in the million and the two in the billion. You and my mama never act like a million. Wapoteze wazusha sopenda fike kikomo. Please come back baby tuafunge midomo.
Without your love.